shuka bafayo bulunga miwa kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa wakachinda mikwa ulitata kabumba lesa wakapenderwa pabashuka pantu na bobana bakwe
walishuka bafayo bulunga miwa kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa wakachinda mikwa ulitata kabumba lesa
Walishuka
wafayo kulunga miwa kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa wakachinda mikwa ulitata kabumba lesa wakapende wapamashuka pantu na wawana wakwe
Walishuka wafayo kulunga miwa kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa Bakachinda mikwa kulitata kabumba lesa bakapenderwa pabashuka pantu na bobana bakwe
walishuka bafaya bulunga mikwa kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa bakachinda mikwa kulitata kabumba lesa bakapenderwa pabashuka pantu na bobana bakwe
walishuka
bafaya kwa lesa imembu bachita shonse pachalo shikelelwa wakachinda mikwa ulitata kabumba lesa wakapendelwa pamashuka pantu na bobana bakwe
Kale chonse na fia na chalu kezi pia Takuli umubengu nomba Wonse twaba umo Mumulopa wakwa yesu Wonse twalisambwa Dupendelo baba shuka Kumenzo ya kwe Ifyakale
chonse na fia na chalu kezi pia Takuli umubengu nomba Wonse twaba umo Mumulopa wakwa yesu Wonse twalisambwa Tupendelo baba shuka Kumenzo ya kwe
Ifyakale
Ifyakale chonse na fia na fia nuke fipia Takuli umubengu nomba Wonse twaba umo Mumulopa wakwa yesu Wonse twalisambwa Tupendelo baba shuka
Chonse na fia na uchalu kefipia Takuli umubengu nomba Mose twaba umo Mumulopa wakwa yesu Mose twalisambwa Tupendelwa pabashuka Kumenzo ya kwe Ifyakale
Ifyakale chonse na fia na uchalu kefipia Takuli umubengu nomba Mose twaba umo Mumulopa wakwa yesu Mose twalisambwa Tupendelwa pabashuka Kumenzo ya kwe
Ifyakale
Ifyakale chonse na fia na uchalu kefipia Takuli umubengu nomba Mose twaba umo Mumulopa wakwa yesu Mose twalisambwa Tupendelwa pabashuka Kumenzo ya kwe
Ifyakale
Ifyakale chonse na fia na uchalu kefipia Takuli umubengu nomba Mose twaba umo Mumulopa wakwa yesu Mose twalisambwa Tupendelwa pabashuka Kumenzo ya kwe
Nomba ine nalisangululwae kulubembu konse nalisangululwae echo nomba ine nalisangululwae kulubembu konse nalisangwa
echo nomba ine
Oh,
yeah.
nadisangululwaye kulubembu konse nadisangululwaye echo nomba ine nadisangululwaye kulubembu konse nadisangwa echo nomba
ine nadisangululwaye
Nadisangululwaye,
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 nadisangululwaye,